waliba dhowrki sano la hadhaafay gobolada dalka Soomaaliya ku jirna abaara isdaba roog ah soo saameen weyn ka weeldhadan dadkii hoolo dhaqatada maadaama nololiyo inta badan iyo ka tirsanaytay hoolo suuqa hoolo ee degmada Dublay muddo maya ka hareerayna hoolo lagado balse hadda waliba suuqa ku jiray dhagdhagaag eedan faylo keedan dhanka ka ganacsada uga hoolo hanu kumide dadka ka shaqeysada suuqa hoolo ee degmada Dublay ayaa ku hadlan isbeddelka lagu dareemahay suuqas